lazizi wangu we, zawadi nono kutoka mbinguni, nakuwazama baby,
nakuwazama baby,
nikikuwaza usiku silali, nikikuona na wengine nashikwa na wivu. Naomba unipe namba yako nikuvutie waya,
nikupeleke Java tunywe kahawa, tukizuba duba duba.
Muhali wanjewe, Siyanwa siyanja hurula huyasa, Nda huyanza ma bebe,
Nda huyanza ma bebe,
Siyanwa siyanja hurula huyasa, Nikikuona na wengine na shikwa na wivu, Naomba unipe namba yako nikuvutie waya,
Nikupeleke Java tunywe kahawa, tukizuba duba duba.
Zunguka zunguzukane, nikitafuta kama wewe, nina feel so nice, unanipa mi amani. Bele baby, sioni njia bila wewe.
Nikikuona na wengine nashikwa na wivu, naomba unipe namba yako nikuvutie waya, nikupeleke Java tunywe kahawa, tukizuba duba duba.
Mazobi manana,
mazobi manana,
kadonangae utana lolana, kanisa kayo sherinanga, soki yote nanzangaka. Hongi mpenzi, nikikuona na wengine nashikwa na wivu, naomba unipe namba yako nikuvutie.